kore kahle kanti mina komile futhi angeke ngilahle futhi angeke ngilahle I learned to use a young shade.
I learned to use a young shade.